Loti n'umuryango we bamaze kubabohora, basubiye Sodomu mu murwa wabo. Ubu se mwene data, urabona ibi ari byiza? Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo tujye duhora duhunga inkozi z'ibibi ndetse n'aho ibibi bikorerwa, ahubwo ngo tugomba kubana n'abo duhuje umugambi iminsi yose. Nyuma se bene data, iyo dutangiye kujya mu bubari bigenda bite? Utangira wifuza kunywa fanta, ariko kandi igihe cyashira ugatangira kwifuza no kunywa ikirahure kimwe cya byeri, hanyuma ugatangira kwibaza ukifuza no kuba wanywa icupa na bagenzi bawe, hanyuma ugatangira kwibaza yuko aribwo bagenzi bawe bazakwishimira. Ariko se mwene data, aho niho bihagararira? Igihe kinini kitari cyashira niho utangira kunywa icupa rimwe, abiri, atatu ndetse n'icumi ndetse n'ikazi. Hatari hashira igihe kinini nibwo uba umusinzi, nibwo uba rubebe, ugatangira ndetse gushaka no kurwana nk'inkozi z'ibibi zose zijya mu mabara yo zikora murayazi. Nicyo gituma rero Uwiteka twifuriza guhora duhunga ayo inkozi z'ibibi ziri n'aho ibibi bikorerwa, cyane cyane nko mu bubari aho abasinzi baba bari. Maze rero bagenzi banjye, mugomba kumenya yuko bucya bucyana ayandi, mureke tube maso twirinde. Duhindure tujye ku gishushanyo cya 16. Abrahamu n'umugore we Sara bari bamaze gukura kandi nta mwana bafite na busa. Nta muhungu bari bafite wagombaga kuzungura se. Ijoro rimwe Uwiteka abwira Abrahamu ati ntiwirarikirire, ati nzakurinda amakuba ayo ari yo yose kandi uzahabwa igihembo gikomeye. Nuko Abrahamu abwira Uwiteka ati icyo gihembo se kizamarira iki kandi ntafite abana? Nuko Abrahamu abwira Uwiteka ati nta bana wampaye, ubwo rero ni ukuvuga yuko abagaragu banjye ari bo bazatwara ibyanjye. Nuko Uwiteka aramusubiza ati uhumure, uhumure, nzaguha umwana niwe uzakuzungura. Nuko Uwiteka abwira Abrahamu ati sohoka hanze maze witegereze mu kirere. Nuko Uwiteka aramubaza ati itegereze inyenyeri, ushobora kuzibara zose? Hata bazagukomokaho bazaba benshi ku buryo bazaruta ziriya nyenyeri udashobora kuba. Abrahamu yumviye Uwiteka.